Heburu, sura duru. Aywa, sarakala sebao kuntiki minu nyena tomona kabwa mwagaw chema. Olu be kilinkele besigi mwagaw koson. Alaka bara kama, walisa, uka nilife uni jirumu yafa saraka ulase. Abese ka hine kudombali uni mwagaw lafilele una, kamasoro barga tanyan be aire fampela. O barga tanyan debatu, akakan ka saraka ulase aire ka jirumu koson. Iko abake mwagwa wera uka jirumu kusun chuko mina. Aywa, mwagwa shite do saraka la seba ukuntiki ya bonya la ayerema. Foni ala yemi wili kado ula. Iko aron wili la chuko mina. O chuko la, kilisa afanama ayere bonye kake saraka la seba ukuntiki ye. Nka, mi kumana afe kafo ayeko.
Iye ne denke ye, neye ibangi bi.
Ode ya bonya te, ayafo yoro wera la fana ko.
Ye saraka lase baye bada bada Melkisedek chogola.
Ka Yesu to afarisoko tleula, mi tumbe se ka kisi sayama, aye odeli ni deli bau ni kashikamba ye, ka nyejibo. Ala ye aka deli ujabi fana, aka ala nyesiran koson. Hali kasura ala denge du, aye kamineli dege, aka toro ko defe. Adafaleko, akera bada kisili dabo baye, akamine bau beye. Awelela ala fe, ka kesraka la seba kuntiki ye Melkisedek chogola. Fencha mambe anfe kafo awye okola. Nka, ukoro jiralika gele awla, ka masoro awtlo ugrina awte famulike. Sisa ntunkaka nkasoro awkera kramoko ye, nka halibi aw mogobe kramoko la ka awkala alaka kumako folo la. Aw mogobe nono la awte seka dumini gele make. Mimbe balu nono la, oye denye niye, ate seka tliniya ko franfasi. Nka dumini gelema ye mwgo mwole utaye, ulu minu hakili sera ka kunyuma ni kojugu franfasi, ka masro udela ola.